Westsidemusicblog.net.
20 bars to the cool. Zoop, choo, 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 choo.
Hey, your Tron.
Maneno yenu sio msumari, kusema kwangu yatanitoboa, na tena wala sijali, sio ni jipya la kunikomoa.
Kisha nipenda Mungu na mama yangu inatosha.
Downloaded from westsidemusicblog.net.